911, what's your emergency?
Emotional damage.
Yep, fun, I go to that. What we gon' do right now, gon' give it a steam man. Okay, give it a steam man. Yeah, gon' give it a steam man. Yeah, give it a die.
I do it. Ain't nobody see that I couldn't. They be liking the way that I do it. Like Nike, I'm liking the way that I prove it. Some niggas just never gon' give it up. To some niggas, I ain't never gon' give it up. Yeah, I know I ain't living a lie, boy. Yeah, my life is a pain in the beat. Just give me a hoodie, don't worry about pants. My niggas, I got it in jeans. Go T-Bear. Drip on road, give it a spinner. I'm a priest of my city, they know what I'm meaning. Don't worry about nobody, sweetie. And I like how I did it, it's fine, it's cool. Ain't no need to tell me your feelings. And Dubai, get my dad on the Porsche. Give it down, but I fuck la blood. But I'm thinking a little too bad, like chalk. Or maybe I'll too bad, I pack a la court. My homie said I gon' win. That's why I'm moving and feel like I'm local. Yeah, growing my life for win. I know I'm a fighter, go give me a dojo. Makazana ke pila nake. Dangwanya na oye langake. Ofki mela majita ba pila la bag. Ya bagi ba tabela te. Well, I want me to go in a block. Everywhere is a cop. Well, I want me a gold and a lot. I don't want me a clock.
Yep, fun to go to bed. What we gon' do right now, gon' give it a steam air. Okay, give it a steam air. Yeah, gon' give it a steam air. Yeah,
give it a die.
What we gon' do right now, gon' give it a steam air. Okay, give it a steam air. Yeah, gon' give it a steam air.
Ha 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 ha